at Revelation Music.
Onye gari jenelu mmiri ezi Okwa ibu ke mmiri neboke Mekporo gizam chine udo Ibu timbodo mbo egozo mnekele Onye gari jenelu mmiri ezi
Onye amara, odozi mmadụ, obuli mmadụ.